yeah, yeah, rhythm. Every now go tell you my story on a parade. Maybe you belong to me, go a single chitangaza. Kamulanga katunda ivanywe konange toboko langa simba. One and one see when you bampu bampu nebibyo kwa bambu nyobusonda. Kuna kupambani wakankanya kasela kumalango yeyo ndete. Bwana gamu kwa natunjali tonepe na bibu babulu myolio mwabisotinga.
Wamani rukwata kwa konga na chisuka ko elante kaumbela nzena wetwe tukeko. Lalamba vude kuzena wetwe kwateko. Baby tewe fasava ya hebanyo chituko.
Enankugama anything on your set it down. Ndagano yumu kwa nukufe baby you know sign. Bukute kunchimanyi that you gonna start fine. Toli menya mutima toli kola vya star. Maybe you know that.
Mufiche angoli omu
bali bikade.
Omukwano nguku omu
wanyumu kukakade.
Emiwani na million hey. Emiwani na million baby.
Mufiche angoli omu
bali bikade.
Omukwano nguku omu
wanyumu kukakade.
Emiwani na million. Emiwani na million baby.
Baby sana omutime nogu ya yana chuka. Njagala kukumanya chetwetaga kukanya. Yeah. Njagala kuwabuza ngu kuwe pakolevu magutuke kone wansi wechitanda.
Na kuma lila yumu kwano selekela lilu mjoli koza nebita soboka. Burana gantu nula kubu wanga tunaita wechiti wajanku wanga techigabika walalu. Today mchalo tulimeri kata. Mukwano ngafetu guteke waka. Habenu mbati abali na nyosaga. Baby tusana vya fefeka. Wama lile vya tago. Nebiso vya sigara tulina musango. Kampani kecho ite bango. Mukwano ngafeka ngu kole mwakalango.
Fiche ango liomu
bali bikade.
Mukwano ngu kuomu
wanyumu mkakade.
Emiwani na million hey. Emiwani na million baby.
Mufiche ango liomu
bali bikade.
Mukwano ngu kuomu
wanyumu mkakade.
Emiwani na million. Emiwani na million baby.
Sine njize tezimala. Kasompa love tenda cheche shimala. Mbudebo kulia gobela chakunye mwango wange linyala lisha utinga.
Twende baby nzena wetu debali. Oni mulu njolo veso gwe na vendali. Kubana saru basi nga chichotali. Nebo suso vya nekanga kugambia sorry. I'm so glad that anything you do you restorize. Singa vanja wakade na watoba kulia size.
Ufiche angoliumu
bali bikade.
Mukwano ngu kuomu
wanyumu mkakade.
Emiwani na million hey. Emiwani na million baby.
Ufiche angoliumu mukwano ngu kuomu yumiwani na million
bali bikade.
Yumiwani na million
wanyumu mkakade.